Ya vamos a culo, a escuela de
Heavenly Father, we are.
Vamos a subir ni siputene futhi egameni lomntwana wakho othandiwe inkosi Jesu ukuzwakalisa uthando lwethu ekukhonzeni yena futhi sikhulekela ukuthi umoya wakhe uzohlangana nathi nokuthi uzosinika ngamuye ingxenye yalowo moya ungahle usinike umusa osimamisayo ukuqede uhambo nokulwa ukulwa okubekwe phambi kwethu ukulwa kokukholwa sibe khona baba futhi sihlephulele kule ntambama isinkwa sokuphila ukusiqinisa ngokuba kulotshiwe akusinkwa sodwa umuntu aya kuphila ngaso kepha ngamazwi wonke aphuma emlonyeni likaNkulunkulu kwangathi singakuzwa lokho kule ntambama egameni likaJesu Kristu amen. Hlalani phansi. Paul umfowethu Carlson ungidedele nje ngiqhubeke cishe imizuzu eyishumi lethi usengcono omunye umhlangano weviki sizovele nje si mhlawumbe ngizoba lapha ngesikhathi sijabula kakhulu ngenhlanhla manje kulobu busuku ngobusuku bethu bokuvala kwale nkonzo ethize futhi ngifuna ukulidedela niphume ngesikhathi ukuze nibe nesidlo sakusihla senu ngiyazi inqaba yenu ikubiza ngedina leni kodwa uma ngile dina pho isidlo sakusihla sami singenaphi na manje bengicoxa nomfo wathi ho mfoti Branham yidina ho yilo na ngathi ngifuna ukufakazisa ukuthi nephutha ngathi asithathi idina lenkosi sithathe isidlo sayo sakusihla ngakho sithanda ukucabanga ngaso njengenkosi njengesidlo sakusihla sethu isidlo senkosi sakusihla ngalobu busuku hayi ekuseni noma ntambama yona yasithatha kusihlwa kwakuyisidlo sayo sakusihlwa manje ngakho sifuna kubuya eli futhi ukuze singabi late kulobu busuku umfoti Carlson uzongidedela nje ngiqhubeke ngesikhathi impela nje kulobu busuku ukukholwa kuyizinto ezithenjwayo futhi angazi uma inkosi ithanda ngingahle ngizame ukukhuluma kulobu busuku uma ngingahle ngithole sincane isikhathi esenele ngokuthi ukubala ngokuhlehla ngokuba ngowesayense umlezo omncane inkosi enginike wona wezinsuku zokugcina futhi mhlawumbe inkosi ithanda ngingahle ngikwazi ukukhuluma ngalokho kulobu busuku manje sibe nesikhathi esihle izolo ebusuku ngiwelile ngathi asizukubakhulekela abagulayo nenkosi yabaphila izabagulayo noma kanjani niyabo amen ngezinye izikhathi singahle sisho into ethize kodwa inkosi ingavela nje ichithe leyo noma ngasiphi isikhathi efuna ukuyichitha ngaso niyabo inguNkulunkulu manje ngifuna ukufunda ngokushesha emibhalweni okwendikimba encane engicabange ukuthi ngahle ibo lusizo kithi kule ntambama manje uma engidedela ngiqhubeke ngesikhathi ngifuna kuzama ukuphuma ngesikhathi nalokho kuzoba cishe ligamenxele sine okuzobacishe imizuzu engamashumi amahlanu kusukela manje asiphenge manje ngale ncwadini yabahluleli isahluko seshumi lesithupha futhi azifunde amavesi amashumi amabili nesikhombisa nelamashumi amabili nesishiyagalombili njengoba sibuka ezwini.
Now the house is full of man and women.
Manje indlu yayigcwele besilisa labesifazane namakhosi onke amaFilisti ayelapho ophahleni wabukhona abantu kungathi abayizinkulungwane ezintathu yabesilisa labesifazane bheka kudlala uSamson.
And Samson called to the Lord and said, O Lord,
futhi uSamson wakhala enkosini wathi, wo Nkosi, ake ungikhumbule, ngiyakuncenga, ungiqinise, ngiyakuncenga, kube kanye kuphela, o Nkosi, ukuba ngiphindise kumaFilisti ngempindiselo ngenxa yamehlo ami amabili. Asikhuleke futhi.
Lord Jesus, take this little text, water the church.
Nkosi Jesu uthatha le ndikimba encane bese unisela ibandla ngayo Nkosi siyakhuleka futhi siyinikela kuwe egameni lika Jesu amen.
There must have been about 3000 Philistines.
Kufanele ukuthi kwakukade kukhona cishe amaFilisti ayizinkulungwane ezintathu ebuka phansi ephezulu ekugcineni kwendawo eyisitezi yeholo yalenkundla enkulu evalekile ngenkathi abahamba ngababili bengena enkundleni evalekile ngaleyo ntambama. Kufanele ukuthi kwakukade kulusuku olushisayo usuku lonke kulungu ayekade ephandle lapho futhi kulezi sixuku esikhulu phezulu ekugcineni kwalenkundla enkulu evalekile eyayiyakhiwe yathi ayibe yikhowe elibhekiswe phansi nensika isesele maphakathi nendawo eyayiphume yathi ayime kanje futhi yabamba izinsika ezimbili zibambe zonke izebukeli zizunge zile
highly polished warlords and their fine
ophakimbe abaphucuke kakhulu nabesifazane babo befake ubucwebe obuhle bonke begebele phambili kulesi sihlakalo ngoba babefuna ukuthola ukuthi babuke kahle lokho kwakwenzeka Bakukade kukhona izanduleliso wonke umbungazo ayekade cishe nomdlalo omncane wezinkawu ezazidlala amaqhinga amancane futhi ayenezinto ezehlukene ayebungazana ngazo ukulwa ukubambana futhi mhlawumbe ukulwa kwababili baze bafe neziningi ezinye izinto ayekade ebungazana ngazo usuku lonke ngokuba kwakunosuku olukhulu kodwa manje Isehlakalo esikhulu siyafika. Uyazi ukuthi sonke silindela kanjani ngokubekezela ngenkathi kusaqhubeka izanduleliso futhi alindela isehlakalo esikhulu futhi yingaleyo nkathi wonke umuntu ahlala ngayo ngezinqe futhi anake. Siyakubhekisisa ezinkonzweni zethu zezenkolo okwangenkathi sinokucula kwethu nezimfakazelo zethu nokushumayela kanjalo njalo. Kodwa isehlakalo esikhulu ngokubona ukuthi inkosi izokwenzani sibone ukuthi isiqoqeleleni ndawonye sonke simagange ukubona nje ukuthi isiphetho sizoba yini isehlakalo esikhulu kungaleyo ndlela kunoma yini sihlala njalo sibhekisise isehlakalo esikhulu futhi wonke aphakama ukubabuke phambili ukubona ukuthi kwakwenzekani ngoba isehlakalo esikhulu sasesilethwa kubo futhi yini ayibona kodwa ipuputho iholwa ngumfana omncane Ngahola ekade nanela yonke intambama ngokuzitika kokudakwa ukuthi ayedluliselana kanjani uwhisky neziphuzo zawo eziphakeme nabakahle babo besifazane abapendile nabafake ubucwebe nophakimpe abakhulu abadumile nabo bonke
It was a great celebration They were celebrating
Bakungumgubo mkhulu babegubha kunqoba ngiyakuzona kanjani ukusho lokhu kunqoba uNkulunkulu wenhlanzi uDagona enakho phezu kwenceku kaNkulunkulu kuhamba nje kuyothi qhu phansi ugcineni kimi ukuba ngisho lokho kodwa kuyiqiniso
celebrating such a way as that a victory
ukuphu kunjenga leyo ndlela kunqoba phezulu kwenceke kaJehova into engamahloni kanje pho iphuza ukuzitika nabesifazana abapendile nabafake ubucwebe nezicukuthalo ezinkulu imililo wawuvutha phansi kukaNkulunkulu enhlanzi futhi kufanele ukuthi kwakukade kungumgubho omkhulu
but the heartbreaking part as thousands of years later that we have to think back of such an event as that now when the great
kodwa ingcenye phule inhliziyo njengezingulungwane zeminyaka kamuva esifanele sizicabange emvange sehlakale sinjengaleso nje futhi ngenkathi uNkulunkulu omkhulu sezulwini wayezimisela inhliziyo yakho ukubhubhisa leso sizwe ngoba ayengabaheteni futhi ayethume indoda yokwenza umsebenzi futhi lapha isithombe sikaNkulunkulu wenhlanzi wayegubha kunqoba phezu kwenceke kaJehova
Jehovah never lost the servant that
Jehovah akazange alahlekelwe inceku ayithuma ukuba iwenze yalahlekelwa kunqoba into ebukeka injepho kwakuyinto engamahloni kabi umfana wahole ekhubekayo impumputho ivundla iholo iya kulezi zinsika ezinkulu ezisesenda lapho khona wonke amakhowa amakhulu abhekiswe phansi noma isethi efana nesambulela lapho abantu babebuka kubuka khona phansi kanje okufana nezinsika ezinkulu zamatshe ziye phezulu futhi zabamba into ngokuhlelekile wabekwa ngetshe elingeke laphinda liveze namhlanje akekho owayengakwakha kanjalo kodwa into enkulu kangaka pho kwakuyiyo nezinkulungwane zabapristi abangabadumile ababekhonze isithombe nezifuba zabo zonke zikhukhumele nayonke imigubho yabo nezinkambiso phezu kwezithombe zabo ukuthi wayekade enqobe uJehova usuku olwalulukhulu kanje pho kuphuzwa ukuzitika nokuqhubeka futhi nakho ukuze inceku kaJehova iphuphuthekile iqhubeka ihola ngumfani iphumela kule nsika enkulu ukwenza umdlalo isehlakalo esikhulu sombungazo kwakungukwenza umdlalo ngenhloso egcotshiwe kaJehova ukubhubhisa isizwe futhi noko isizwe sithathe into uNkulunkulu ayeyifakile ukuba bhubhisa futhi manje babe inqobile futhi babenze umdlalo ngayo isehlakalo sabo esikhulu emgubhweni wabo noko akunibulali yini nje cishe ukuba nibuke lokho na ukucabanga ukuthi kwakungaba yini le ndaba yayingafanele neze ngempela ukuba ixoxwe kodwa mhlawumbe yaxoxelwa ukuba ibe ngumyalo wethu ilotshwe ngaleyo ndlela
Humiliated, broken, standing now defeated, right between the two posts that held the building.
Yekhize isithunzi iphukile imi manje idluliwe ngo phakathi kwezinsika ezimbili ezazibambe indlu lezi sifanekisele sinjepho sebandla namhlanje isifanekisele sinjepho sesinto esiwile sabantu esithengiswe ezweni nayo impela into esilapha ukuba sinqobe
the church that is sold its morals That sold the Bible.
Ibandla lithengise ngezimilo zalo zokuziphatha. Lithengise ngeBhayibheli, lathengisa ngamandla alo, lazinikela kakhulu ngezilalo. Futhi limi lehlise isithunzi yehore lapho izibonakaliso zokusondela kokufika kukaJesu Kristu sekuseduze kanti belifanele ligeze lingenasisihla noma umbini limi ukwemukela umyeni walo Izithombe zinje sisibona lapha isifanekisele sokubola kwesimilo sokuziphatha siphumule phezulu kwesizwe lesi sizwe futhi angizukuzama ukuhlala nemibhalo yami isikhathi eside kakhulu ukuze ngiqede ngokushesha kodwa bengingakufanisela lokho nebandla nesizwe nezombusazwe nanayo yonke into ongabeka izandla zakho phezulu kwayo namhlanje ngaphandle kweBhayibheli kaNkulunkulu libole ngokwesimile sokuziphatha isinto iqokolwazo esimweni sesabekayo nje futhi lapho phansi kwabaphika inkolo nabangakholwayo abangakhomba ngomune wabo ebusweni bebandla ebelifanele libe nomlayezo wanamhlanje futhi bebabuza kuchaza ukuthini konke lokhu na futhi abanayo impendulo
They don't have the answer. Why? They did like Samson.
Bana impendulo ngani na? Benza njengoba kwenza uSamson. Bazinikele. Ngakho ukumbona hlezi lapho futhi besingathi ngakho lona nguSamson na? Ngesibambi isithombe sakho. Leli elikhulu iqhawe namandla ngesimthathe isithombe kule ntambama ukuthi wayenamahlombe abanzi omkhulu umsebenzi owuhlaka futhi nasi lesi sigatsha sendoda sikulapho siphukuthekile siboshwe ngezintambo ezincane futhi siholelwa maphakathi nephansi lendlu sehliswe isithunzi sephukile sehluliwe uNkulunkulu omkhulu wasezulwini ebuka phansi ukho
Down here is critics, drunken soldiers.
Phansi lapha abaxeki bakhe amasosha adakiwe buka phansi sengathi ngiyabona lapho emi lapho amaningi amafilisti ayekhaqazele ngisho nasezicathulweni zawo ukuze igama lakhe uSamsoni kwakuyigama elinamandla ngesinye isikhathi babunjalo nobuKristu ibandla lalinjalo futhi ngizokwenza kuhambisane nebandla lenkundla.
Samson name, people just fainted.
Igama lika Samson abantu babequleka nje ngokuba waye ngolunye uhlobo oluthize lendoda ababengakaze bayibona indoda enjengayo amandla ake ayengaphambili le kwanoma yini ize lake laba nayo. Akukho lutho ababenalo olwalungameshana nawo amaningi ayemkhumbule lapho embuka emi lapho kuleso simo amaningi ayebuka phezu kwakhe esezindaweni eziyisiteze eholo futhi ekhumbule embone emi kwesinye isikhundla ngolunye usuku emi nomhlathi omnyuzi esandleni sakhe nenkulungwane yamafilisti imqamelele ngenkathi ayebalekele emadwaleni ufuna ukuphepha emi ekhweba ngeminwe yakhe wozani uma nikufuna okunye kwakho kodwa manje vukeni.
Many of the Philistines that one night
amaningi amafilisti ukuthi ngobunye ubusuku wavunyiswa izifebo kubangene nasemzini wasegaza ethatha amasango amakhulukazi ayezinda amathani futhi ambiyelela ngawo futhi ambamba asethumele emasosheni asethi manje sezimbambile sezimvalele njengodeve njalo uzama ukwenza akuvalele entweni ethize. Kodwa ayekhumbule ngenkathi uSamsoni evuka ngokuso kulandelayo noma ngalowo busuku njalo ebona ukuthi wayevalele wayesezwa emuva ngemuva kwekhanda lakhe ukuthi abeza lokhu azi ukuthi wayeyindodala kaNkulunkulu yezivumelwano futhi kwakungekho lutho olwalungamvalele ibandla lake lama kanjalo nalo. Wenzani na wabuka wehla ngomkwaqo wabhoncula amasango ezingoxweni zawo wayezelibeka phezu kwamahlombe akhe wayezenyukela esiqongweni sequma wayesehlala phansi amaningi emilabo ngaleyo ntambama asikhumbule leso sehlakalo kodwa embukeni manje uphuphuthekile wabhuqwa umdlalo nje wesitha.
All these powers that he once had for his protection.
Oh ngamandla ke ake haba nawo ukuba amvikele ukuba ubuzuza kukaNkulunkulu ngempumelelo ayezalwele ezweni ukuba kwenze kwase kunduliwe kuye ngowesifazane.
I think that same thing could be applied today.
Ngicabanga ukuthi leyo nto efanayo ingabhekisela kwinamhlanje ukuthi esifazane ozenzise sengathi ungumlobokazi kaKristu futhi esengele kufundisa kwakhe ngesitshe samanyala sezinengiso zakhe zobufebe bakhe. Kabulisa isitshe zobufebe emilonyeni yebandla likaNkulunkulu ebelivusele ukuba likhombise izibonakalo nezimanga zakhe njengoba umyalo ugcile kaJesu wawuzokwenza uMarko 16:2. Futhi manje sithola ukuthi uthatha lincane likaNkulunkulu iqembe lithembekile futhi wawahlela ndawonye ngayimpela nje indlela ayenza ngayo yena uqobo futhi wawamise unduliwe.
Denying the power thereof. Denying the Holy Spirit.
Ebhika amandla akho, ebhika umoya ongcwele, ebhika amandla okukhuluma ngezilimi, ebhika amandla kamoya ongcwele ukuvusa abafileyo, nokuphilisa abagulayo, nokukhipha odevele. Futhi manje amafilisti uphezu kwenu, futhi nizokwenza njani manje, niwunduliwe na?
Whoa!
Ingabe yini edlule engqondweni yalondoda? Sibonile ukuthi yini kufanele ukuthi edlule engqondweni yamafiristi ayemazile. Ngikathi ngimzwile omunye efinyelela ngalo komunye mhlawumbe futhi uthi ngiyasikhumbula isikhathi ngikathi uthi Samsoni wonke umfilisti wayambiza kwamagundwane emgodini ngisizwile isikhathi wawuthi amadoda ayinkulungwane ayemasha ngaphesheya kokwadula athi uSamsoni uyeza ayelaxaza ezikhali zawo futhi abalekele kuyophepha ngalo lonke ijubane.
He's in a terrible condition, bound.
Kodwa manje embukeni, usazimwana sibi kabi, uboshiwe. Konke ngoba waxegiza kwesifazane, yilokho kukwenzile, wamephuca amandla akhe.
She kept trying to find out.
Waqhubeka nokuzama ukuthola ukuthi amandla akhe ayelelephi. Wayazi ukuthi wayeyindoda enkulu, kodwa ayenamadoda amakhulu nawo. Kodwa noDelilah wayengungu Jezibele wangempela. Wayazi ukuthi angamsebenza kanjani ukumeshelela kuwe futhi athi yena wayemthanda. Kodwa ngaso sonke isikhathi wayezama kuhamba ejoba lapho amandla akhe ayelele khona.
That's the same thing that the Jezebel has done to the church.
It's futhi ekugcineni wathola lapho lawo mandla lele khona wayesemehlisele nayisiye eRoma wayesemephuca amagoda akhe futhi manje bathathe lokho kusele kukho futhi ebathathe babuyisele emkandlini wabantu mhlaba wayesephuca amagoda abo futhi kungukuphuca kanjalo njalo ugisha lokhu futhi lokhu akuchazi khona lokho izinsuku zezimangaliso zeledlule ayike into ekuthiwa yileleyo enye wona athola lapho kwakulele khona amandla ebambisa ngemibhabhathizo lokuhlawulana nazo zonke lezo ezinye izinto ngezwi likankulunkulu eliqinisile lingaphingiwe lelizwi lingunkulunkulu elanikwa ibandla lakhe kwahlula iyizwe lodevele nokukhula nokukhipha odevele futhi akukho hlelo elaniwe ibandla izwi lanikwe ibandla lawo ngamandla lo kodwa anqume ngale ndlela futhi anqume ngaleyo ndlela futhi aphuce asusa leli goda futhi aphuce asusa lelo goda selize limi igundile namhlanje njengesistela lasekatolika lakunda selize lemukele isixeko sasivuma khona ezenziwe ngumuntu zibe yizimfundiso yalo khona impela nje umprofeti athi liyokwenza futhi nanti limi namhlanje lesizwe isithunzi kanti uNkulunkulu asazulwini ukhethe abadobi abangazi lutho kanjalo njalo futhi wehlele kulonke futhi elifakazela ukuthi usalonke ehleze enguNkulunkulu futhi abakwazi ukunikela impendulo enhlanganweni yebandla labo ngalo ngoba alixhumene nayiliphi ihlelo futhi limi lesizwe isithunzi lapho ebelifanele ngabe limi khona amandla enalo ukuba ibandla namhlanje lime njengoba lenze ngosuku lePentecost ukuba ibandla namhlanje lime njengoba lenze ngezinsuku zika-Iriniyasi nangezinsuku zika-Martin ongcwele noma ngezinsuku zika-Polycarp lapho ibandla lalimasha khona liyongela ngqo ekufeni ngaphambi kokuba lishaye indiva noma yiliphi izwi likankulunkulu u-Iriniyasi umathi wonke lawo madoda abambelela ngqikulo mbhaphathizo wamanzi egameni lika Jesu Kristu bonke babambelela ngqikulo mbhaphathizo kamoya ongcwele abaprofeti izibonakaliso nezimanga futhi asukile kukho namhlanje kwenzekeni na uDelilah wayazi ukuthi amandla elelephi futhi wayeze wakwazi ukuthola lawo makhalitshi asuke kulelozi aye kwenye isayensi ezenkolo eyenziwe ngumuntu waya nawo kuneke kwakulula ukubopha nokubaholela emkandlwini omabandla omhlaba nomkhandlu wenkolo yonke yobukristu wena uthi yona lungelo ngiseyizwe isakhamuzi sasemelika nginelungelo enkululekweni yenkulumo kunjani impela ngiyizwe caphelani lelo yokuqinisa impela wo ufanele ukuthi wazizwa kanjani nje ukuthi yini edlule emkhondweni waleyo ndoda lapho imi lapho iphuphuthekile manje uJesse Bey wayazi noma hhayi uJesse Bey kodwa utshelile wayazi uma eke wazobhoboza amehlo ake aphuma kwakuyilokho-ke futhi lokho impela utshelile wangalolu usuku lokugcina kwenzile ebandleni wabhoboza amehlo ayo wakhipha esithembisweni sikankulunkulu futhi ngisele linye elikhulukazi ihlelo lezihlakaniphi wonke umuntu uthanda ukuthenga uthi ngingowebandla lokuqala ngingowenisezansi lapha ngiyabo nqoba nje uma udevele angakhipha ameko akho ezwini likankulunkulu lezithembiso zikankulunkulu kwendaba ukuthi kuzwakala kungubuwule kanjani izithembiso zikankulunkulu manje angivumeli zona izinkolozo nhlobo kodwa lezo zinkolozo zaziwa ngemisebenzi yazo kanjalo nebandla likankulunkulu laziwa ngemisebenzi yalo kodwa ngizama ukusho okwenziwe ngutshelile kusamsoni manje azithathe inhlangothi lukasamsoni ukuthi ngabe yini edlule emqondweni wendoda lapho imi lapho konke kunqobo kuningi ayeke waba nakho kufanele ukuthi wakwedlule engqondweni yakhe izehlakalo manje sesiyenzeka umbungazi wantambama usulungela ukuqala labo ozobungazwa bacabanga ngalokho ayeyikho futhi nangu umi lapho ecabanga ngalokho ayeyikho kodwa ngoba omunye wesifazane wamyenga isithombe sesishintshile kulokho ebesifanele ukuba yikho uNkulunkulu wabuza uSamson ukuba abhubhise leso sizwe leyo kwakuyiyona impela inhloso yokumkhulisa uma uNkulunkulu kuphela kakuthola indoda eyodwa lokho kuphela kudingayo indoda eyodwa engazinikela ngokugcwele kuye akathathi umbutho akazange akusebenzise lokho usebenzisa kuphela indoda manje uSamsoni wanika uNkulunkulu amandla akhe ukuba wasebenzise kodwa akamnikanga uNkulunkulu inhliziyo yakhe wanikela inhliziyo yakhe kuDelila wayesenikeza amandla akhe kuNkulunkulu kodwa ufanele unikele ngomphefumulo wakhe umzimba umoya amandla konke oyikho entandweni kaNkulunkulu yibe yisiboshwa kuye
you don't belong to yourself.
Uzoba isiboshwa somunye umuntu. Awusuye owakho. Uyisiboshwa somunye umuntu. Kuphakathi kokuthi uyisiboshwa sikaDevil. Wazi leliqiniso futhi ungayikuzinikela kulo. Noma isiboshwa ezweni futhi uzinikele kuNkulunkulu. Okukodwa noma ukungi. Kuphakathi kokuthi uyisiboshwa sikaDevil esonweni noma isiboshwa sikaNkulunkulu ekulungeni. Ungoyedwa noma omunye. Futhi manje uSamsoni cabanga ngobunqobo uningi okukhulu enqobile akungabazeki ukufika emqondweni wakho ukuthi kanjani ukuthi ngenkathi esengumfana ukuthi uNkulunkulu wayemqinisekisile watshela unina ukuthi ufanele enze kanjani angaphuzi uphuzo olunamandla noma bhekisise ukudla okukhethekileyo kwakhe ukuthi wayezala umnaziri ukuthi wayezikama kanjani izinwele zakhe futhi wamtshela ana ngalamagoda izivumelane noNkulunkulu ukuthi amandla akho ayolala phakathi lapho ungalokothi unganikeli neze ngawo ungalokothi unganikeli neze ngemfihlo yakho ungalokothi unganikeli ngayo noma ngabe wenzani hlala nayo
Jesus Christ told the church that
uJesu Kristu watshela ibandla ukuthi kodlula amazwi nomhlaba kodwa amazwi ami awasoza adlula futhi lona lo wayosusa izwi elilodwa kulo noma enezele izwi elilodwa kulo isabelo sakhe siyosusa okuncedile yokuphila Ibandla belifanele licabange ngalokho manje njengoba sibi kulenxushunxushu ngaleli hora omkhuleko nje ngaphambi kokufika kwenkosi uJesu noma ngamuphi umzuzwane wohlwitho. Ukunqoba okukhulu okuningi esingakhomba emuva ngezinsuku ezedlule enguqukweni emuva ngezinsuku zika-Eremias noMathini ongcwele, uPatrick nalaba ababhikishela lezo zinhlangano. Futhi kekathi Luther phuma futhi wabhikishela leyo nhlangano yokuqala ebandleni iKatolika neqembu elamlandela ebuya ngqo futhi lahlela emva kwakhe. Kekathi uJohn Wesley phuma ebushashini futhi kwathi nje uWesley angasuka bahlela ngqo emva kwakhe. Ipelekoze lasekuqaleni liyaphuma emahlelweni lelo lakuyigama elihlalekisiwe kuwe kodwa njengenje iye ebuhlanzweni bayo nengulube kuzibhixeni kwayo nibuyele ngqwentweni enazalelwe kuyehlula. Haleluya. Lokho kuyayilimaza inhliziyo yami futhi ngisho nangaphezu kokucabanga ngokunqoba ngaleya udagoni ayinakho phezu kukasamsoni ngiyakubona uthezipela anakho phezu kwebandla futhi ngingalezi zizathu ukuthi wonke amandla nayo yonke imisipha ebumineni ngizama ukuyibhikishela leyo nto futhi ngilibize lelo bandla libuyele endaweni yalo yokuphenduka.
Your fathers were ousted out of those organizations.
Onyoko oyise baxoshwa kulezo zinhlangano baphuma kuyo futhi bayibhikishela futhi lapho abantwana babo usejike wabuyela ngqo futhi usebuyela ngqo entweni abaphuma kuyo uma lezo kungezise isithombe sikaSamsoni okwenziwa nguDelila ukuthi sifanele kanjani ukudedela imicabango yedlule engqondweni yethu yokunqoba kuningi okukhulu. Anginazo isikhathi sokukuthola futhi ngigcine izwi lami kini futhi obuka uNkulunkulu wayemvusela lenhloso futhi labo umi phakathi kwalezo zinsika ezimbili ephuphuthekile ehluliwe ehlize ezithuzi wenza lokho izigaxo zifanayo ezikhulu ayelokho eyizo kodwa amandla akhe ayengasekho.
The church is anything, it's stronger in membership than it ever was.
Bandla niyi noma yini niqine kakhulu ebulungeni kunoma lake laba njalo kodwa liphizwi amandla ebonakaliswa na linqunyiwe kini yizinhlangano zenu eziphucana amandla. Wayemehlulekisile uNkulunkulu akusikho ukuthi wehlulekise uNkulunkulu kuphela kodwa wehlulekise abantu bakubo uqobo wabayisekululeka uqobo manje wayeyizimboza ukuze iphele isizwe uNkulunkulu evuthele ukuba sibhubhise.
And here stands the last organization of the church Pentecost this afternoon.
Futhi naku kumihlangano yokugcina ebali iPentecost kule ntambama yehluliwe nje njengoba uSamson wayenjalo. Ningabe ningakukholwa lokho kodwa uma nizovula umqondo wenu njezwini nizolibona ukuthi liqiniso.
Heading doing tricks for entertainment.
Ukuthi ngesinye isikhathi ngasho kanjani kunge kudala leyo full gospel businessman kahle njengoba nje ngibathanda nasephephabhukwini labo bebhala ufata ongumfundisi ohloniphekileyo sibani bani. Nina nikuphekayo eniphambukisiwe maphelo kostyala izimpumputhe yini indaba ngani na nazini ukuthi umsindisi wethu wathi ningabizi muntu kulomhlaba ngokuthi baba. Aniqabalini ukuthi devil uthethe kuphela umuntu okukhahlelwe wakhishwa kwamanye lawo labo phande lapha futhi nje yenze inhlekisa ngani na awangeni ningavumeli muntu elitshele ukuthi ayangena yini indaba ngaleli bani eliphambukisiwe na ize libhotshoze ambedala nazini ukuthi uJesu washo ukuthi lokho kuyokwenzeka na futhi ngenkathi izintombi ezinela zingena ukuthenga amafutha ayizange iwathole. Nansi intombeleni lutheni menotizi presbyterian aziwatholi zingahle zikhulume ngezilimi futhi zixhume kodwa lokho akusho lutho. ibabonile abayeteni benze into efanayo nabakhozi bakajevele bekhuluma ngezilimi futhi bagxume futhi bacule futhi bamemeze baphuze igazi elisogembezini lekhanda lomuntu futhi babize udevele futhi bakhulume ngezilimi lingethembele emadingozini yizwi kankulunkulu elingedluli nanto ledluliwe kakhulu impela nje njengoba usamsoni wehlulwa lenza amaqhinga manje ukuthi usathane usukuma kanjani futhi abahlele wathi bukani bazisho ukuthi bayalikholwa ibhayibheli bukani utshela zonke izingelosi zasezulwini bukani bukani babaya bangamakholwa ibhayibheli ngamunye wabo babukeni bonke behlangane ndawonye ngizobaphosa bonke ngale impela nje uzobaholela phakathi ngqo khona impela nje okwashiyo ngumbhalo bazodingeka bakwenze lokho labo labo bekhona bedluliwe utelile amehle bhotheziwe ukuze bangaliboni iqiniso uJesu wathi kubafarisi nimehle futhi aniboni ninezindlebe futhi aninizwa ngani la wathi isizathu uIsaya washo njalo wabhekisele emuva ezwini umprofeti uNkulunkulu qobo lwakhe uJesu Kristu wabhekisele sele buva ezwini lomprofethi wakhe futhi emhlanje umangcwele ubuyise inkumbulo yenu abanamawala abakhukumeleyo abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abesifazane ababuze ukupendiwe begqoke izigindi bezibhathisa kwezwe bephungula izinwele zabo futhi beza kunjalo kanjalo benesimo sokwesaba uNkulunkulu kebamandla akho bewaphika awu imisebenzi yenu qobo iyafakazisa ukuthi alikholwa
The Holy Spirit in the Word.
Mwangwele ezwini. Ukhomba ngo emuva ezwini futhi. Oh wena uthingi nawo uma uthatha umuthi wesifo uma ungabonakali kungcono ushintshe umuthi wakho uzofela ezonweni zakho. Sizwe yona impela intoza yona impela into abavusela ukuba bayibhubhise. USamson manje sekuhlutshwa yena futhi linjalo nebandla.
Raised up to put denominationalism and the
lavuzana ukufaka ubuhlelo nezehleleni ehlazweni futhi seningene shiyehlelweni futhi ngokwenza lokho ningeke nalandela imibhalo onke anombono ohlukene ngakho nilahlekelwe ngamandla enu lowo devela ophuphuthekisa nayo
let a lure of a woman taking from the word of God.
Wavumela ukuyeka kwesifazane kumsuse ezwini likaNkulunkulu. Manje wena uthi mbona uBranham kwakungesikho kwakuyizwi likaNkulunkulu. Utelila wasuse uSamson ezwini lesithembiso. Uthi kanjalo noJezebeli walolu suku uthathe ibandla waliyenga ezwini lesithembiso. IBhayibheli likaNkulunkulu lingcwele. Wo, into efanayo ncamashi. Bezani na bavumela uJezebeli wakhulunywa ngayo esambulweni sashumi nesikhombisa isambulo isahluka sashumi nesikhombisa ibandla likatelika limelwe lapho futhi bakutshela ukuthi yibo futhi aba incwadi yabo qobe isho njalo abancikazi kakho bangaki abake bafunda umbhalo wabo qobo na niyazi ukuthi lokho kuqinisile bathi ibandla likatelika limelwe kunjalo futhi kumbulani yaliwini izifebe lalizifebekazi nonina uzifebe niyabo wakufanele kube ngamabandla hayi bafana kwakungamantombazane amabandla amaprotestani unina uzifebe yebo kwakuba nje sehlelile yenze into efanayo abayenza lapho abaziwundula basuka ezwini futhi aze alandele ukubizela kwenye inhlangano ngiyazi lokhu akuthandwa ngabantu kodwa kuyiqiniso anginazi inhlelo ezinkulu zomsakazo nezinhlelo zethelevishini ukwesekelwa uNkulunkulu angisize ngingabi nazo neze ngifuna kuphela into eyodwa nalokho ngukusekeleka kukajesu kristu ngezwi lakhe makaqinisekise ukuthi ngikhuluma iqiniso ngezwi lakhe hhayi into embumbulu ngizenzise into yokungazisoli kodwa umoya ongcwele ongoqobo qobo lwawo uthake izithembiso zalolu suku futhi ukhombise ukuthi iqiniso ngilaka kuphela ngilakazalela kukubona njengoba uJesu wathi uma ngingenza imisebenzi kababa wami khwela ngeni ingangikholwa Manje bubuthekile. Wena uthi azibubuthekile. Nibubuthekile. Ibhayibheli lathi wawunjalo. Wonke umfundi wombhalo yazi ukuthi lona ngunyaka webandla laseLodekiya. Bangaku kukholwayo lokho na.
Then the Bible said that the Lady of Sia Church was black, naked, and didn't know.
Manje ke iphephe lasho ukuthi ibandla laseLodekiya laliphuphuthekile hambako futhi lingakwazi. Nansi ingxenyemba likwazi ngisho libe kwadlula yonke eminye iminyaka yebandla ihlanganiswe ndawonye. Inkabi yakwazi umkhombe womnikaziyo noma izitebele nomnyuzi uyakwazi umkhombe wawo futhi wathi abantu bami abazi babubuthekile babubutheke ngokomoya babubutheke kukuphi na izwi babubutheke nje ngakho konke futhi abafuni ukulibona. Unobatshela bayothi ho yebo ngihlose ukukwenza lokho kodwa akukho namunye wabo kwenzayo bangekwenze futhi babe besaloko bebambe inhlanganyelo yabo enhlanganweni bayobakhahlela baphume ngokuyo.
There she stands, Delilah.
Nango ema udelila emphuce wagoda yakhe manje usephungule izinwele njengoba zifazane kuko into efanayo manje babukeni behluliwe njengoba babenjalo nje.
Ministers, the Pentecostal messengers,
abafundisi izithunywa zePentecost zange izinsuku zasekuqaleni wawungasoze wabenze labo besilisa bakholwe ukuthi abantwana babo uqobo babeyohlela amakholiji abogxekayo ngezwi kaNkulunkulu futhi baphuma kukho kunjalo. Yini ngala makholiji esinayo na afake izwe ebandleni umfundisi omdala wayevame ukucula siwise imigoqo sixekise ngesono siwise imigoqo izimvu zaphuma kodwa izimbuzi zingele kanjani na niwise imigoqo nesuka ezwini.
When Eve let down the bars to intellectual reasonings of Satan,
ngenkathi u-Eva wise imigoqo emidlinzweni yokudlala imba kukasathane ukufa kwangena nemigoqo uNkulunkulu ayemvalele ngayo kwakuyizwi lakhe lesithembiso futhi sibambise ngenye into isivumo khona esikhundleni sezwi. Amen. Niyazi leli qiniso sinani bantu bePentecost namhlanje na abaningi kakhulu oRicky lelo gama uElvis noRicky anizange nize ngaloko kwezinye izinsuku igama lomuntu nalolusuku lihambisana naloko lisho kuthize wena uthi igama lisho lutho pho walishitshelani igama likaAbrahama laba nguAbrahama na walishitshelani igama likaSawuli laba nguPaul igama likaSimoni laba nguPetro na walishitshelani ngikama la kuqobo na wamjitshela uJakobe wabangu Israel na akazange waze wabambana nenkozi akazange waze wanqoba futhi ngenkathi uJesu enqoba ukufa isihogo lethuna iphephe lathi wayine kamelisha.
And when Jacob overcome, and if a church can overcome,
she'll stop seeing her as bad as a church. Kuthi uma ibandla lingenqoba liyoyeka ukuthi ngi-Methodist, Baptist, Presbyterian nxa lingenqoba izivumokholo zalo nezwe elilidonsele phakathi labo liyobuyela kumlobokazi kaJesu Kristu, uNkosikazi Jesu Kristu. Amen.
What a sad sight.
Ubona ukudabekisa kanje pho njengoba sibona uSamson emi lapho.
Women with short hair, wearing shorts.
Bezifazane ezinwele ezifishane, begqoka izigindi, bepende ubuzo, namaPentecostal, ezebize ngamaKristu becula ekhwayeni. NgangikuyiPentecostal asende kuke kudala, edolobheni elikhulu lapho edumile, indoda enkulu eyakhe khona, nemihlangano yaba mikhulu kakhulu. Ngathi ngeke ngiwezele endaweni enkulu futhi babe nekhwaya eqokiweyo yePentecostal. Futhi babazi kancane ukuthi ngangihlezi phansi ngqo emva kwamakhethini ngikhuleka. Futhi lapho wonke amantombazane kuloluhlu lwamantombazane, cishe angamashumi amathathu nanhlanu. amahlanu nabafana abangamashumi amathathu nahlanu ukuba bagcine uMesiya yayipende ubuso nezinele eziphunguliwe futhi ngenkathi uDavid Du Plessis wayethatha umnikelo wezithuke zenkolo ayenza sengathi ayeyimpumputhu uBartimeu ehambe egijima edlulisa inkomishi loba ngabazukulu bePentecostal leyo akusiyo inceku kaNkulunkulu yePentecostal nombhabhathizo kamoya ongcwele umoya ongcwele awuyi kuhlekisa ngezwi lawuqobo ngeke futhi uhlale ungumoya ongcwele kodwa hhayi lapho esenifike khona Oh, Samson, thola kucabanga kancanyana. Khumbulani, lamathepu ayaqoshwa futhi. Akuthunyela emhlabeni jikelele. Angikhulumi nje kuphela kuleli qembu lapha. Samson, uqala ucabanga ngeziphosiza zakhe. Oh, futhi uqala ucabanga lokho ake haba yikho kesinye isikhathi. Phele konke, cabanga ukuthi wawuyile eminyakeni engamagula ishumi lesishiyagalolunye edlula. Mandla, Katolika, Protestant. Cabangani ukuthi nani yini eminyakeni engamakhulu eyishumi lesishiyagalolunye edlula futhi bukani ukuthi niyini namhlanje dadishali zikashanyana ngiseneminye nje futhi cishe imizuzu engamashumi amabili ukugcina izwi lami qaphelani kodwa sami lapho wakhala uqala ukucabanga ngeziphosizo zakhe futhi lapho eqala ukucabanga ngalokho okwakwenzeke kuye wayephuphuthekile ngakho-ke akange esakwazi ukubona yena webukele enye into ngenxa yokuthanda lalolo esifazane yilokho kwamjolayo wayesemala-ke Oh, unoxhaka onjepho ebengingakukhuluma ngawo lapha. USathana ucuphele ibandla. Ngithola amehlo akhe ephuphuthekisiwe eqinisweni. Futhi lokho-ke bakutholileke. Futhi ukuba kuphela bewukwazi ngolunye lezinsuku uNkulunkulu uzokufakazisa kini ukuthi luyini uPaulosile. Ehhe. Qaphelani. Kodwa wake waphuphutheka nangema. Futhi nango wayimile. Futhi uqala ukukhumbula izinto zeziphosiza zakhe lapho eshiye khona eqondile indlela eyinciko lapho esuke khona ezithembisweni zikankulunkulu futhi wakhala nkosi phindisela ngamehlo ami wakwenzelani lokhu na wayazi ukuthi kwakunokwenzeka manje nakho lapho engifune nilalele khona Samsoni kufanele ukuthi wacabange ngakho konke lapho eshiye khona indlela yezinyawo wakubona-ke sekuleithi kakhulu manje wakubona lapho eshiye khona indlela yezinyawo wayesecabanga kufanele kube nokwenzeka ukuthi unkulunkulu uyophendula wayazi ukuthi uma wayengaphenduka futhi ethola unkulunkulu kubabone ukuthi wayezisola ngeziphosiso zakhe wakunokwenzeka ukuthi unkulunkulu wayesangazi izisusa ngempumelelo isithembiso sakhe unkulunkulu uyokwenza uzokwenza kuyafana manje unkulunkulu uzoba nalelo bandla ningakhathazeki nizoba khona umoya ongcwele uzohamba kanjalo ebandleni kuyoze kuthi ibandla nokristu bayoba ngumoya ofanayo uluther wama ngaleyo nkathi ngezinyawo ngokulungisiswa uwesley wami kushayeli kwenhliziyo yothando ngokungcweliswa kodwa lokhu sekuphakamele enhlokweni manje niyabo kungaphezu kwalokho lahlela nomnini izivini uyafika wayeseuthela umvini yafa ibange iphinde isabuya ayizophinde ibuye kodwa noma kunjalo kunembewu yokuphila lapho evelayo kodwa qaphelani usamsoni wacabanga ukuthi kufanele kube lo nokwenzeka wawubamba umqondo kodwa ingxeke edabukisayo ngokuthi namhlanje ibandla alikubambi lokho abaqondi ukuthi kunokwenzeka kwevuselelo abakuqondi ukuthi kunokwenzeka abakawubambi umbono namanje bavele bahlala nje o bathi manje kuli Branham wenzani na o ngiyazi nishaya ihlombe futhi nibe nemibuthano emikhulu futhi nibenyezele ngokucabezelayo kwezwe nizodingeka niye ezindaweni ezinkulu kunazo zonke nizodingeka ibe nokukhula impela nibungazwe okwedlula konke nizofanele nenze lokhu lokho noma okunye meluzweni nizofanele abe izifundisi esikhulu sasekolitshe enesiqu sobudokotela noma ningeke natshela abakhelwane benu ezansi lapho ukuthi umelusiweni ungomunye umfo omncane ophuma ensimini yombila phandle lapho othole ukusindiswa ungukuthi umbelusi wethu uDokotela LLD uSibanibani kimi uchaza ukuthi uqhele kude kangako kuNkulunkulu. Yilokho kuphela uqhele nje kude kangako ngokuba izinhlakanipho njalo iyamsusa.
Oh,
licabezela ulwazi lwemfundo nenye into mayelana nenqwaba yalobu buvangeli besimanje namhlanje kusukela le Pentecost konke emuva le kumbukise weHollywood. Ya impela nibenyezela ngalokho njengemicebezelo ehholo likaNkulunkulu wenhlanzi uDagoni, kodwa lokho kucebezela ngolwazi lwemfundo nombukiso wezihlakaniphi nokukhulu okugqamile. Nithethela wonke umphakathi ubone noma yikuphi kwehlulwa kanjalo njalo zonke lezo zinto ezinjanga lokho imiqondo ezihlakaniphi yevangeli kanjalo njalo. Lokho akuletha amandla kaNkulunkulu ukwenza bezifazane bayeke kuba nezinwele ezivunguliwe nabesilisa ukuba baziphathe njengoba befanele, baphathe indawo yabo endlini futhi bakhulise abantwana babo njengoba befanele bakwenze. Akulethi umoya kaNkulunkulu. Samson hama labo ezigaxa ezikhulu impela nje njengoba wayelokhu enjalo. Nibandla limi liqine kakhulu ngamalunga kunoma lenze eminyakeni engamashumi amane edlula, kodwa uphi umoya kaNkulunkulu na? Oh hey, uphi umoya kaNkulunkulu kulo na? Ngibona umoya weHollywood, ngibona umoya wezwe, ngibona umoya wokukhazikhazi. Ngihamba ngidabula ngo sengibe neminyaka eyishumi nanhlanu ngishumayela ngiphikisana nawo futhi nje uya ngokuba mobi kakhulu ngaso sonke isikhathi. Ngingawubona futhi ngingawubona umoya lapho, kodwa uphi umoya kaNkulunkulu ongambamba ngeNkulunkulu? Ungaliqonde izi uqobo lwalo uma libonakaliswa? Ungaliqonde iqiniso na? Umoya kaNkulunkulu kuphela ongenza lokho kunjalo. Ngathatha ecebezelayo kupholishekile umbukiso. Samsoni wayenomzimba omkhulu nje njengoba wayelokhu enawo, kodwa amandla akhe asuswa kuye. Manje iPentecost namhlanje limi iyakholwa iminyaka emithathu edlule iSunday visit ayebandla likatolika yathi ukuthi babekade benabaphendukileyo abayizigidi baya ekukatolikeni ngonyaka wodwa, kodwa ibandla lePentecostali lalibe nesigidi esisode nezinkulungwane makhulu amahlanu ngaphezu kwalokho. Awu ninani umaninakho na? Ngiqoka kuba ngangikade ngingabahlanu ababenganikele impilo yabo kuKristu. Angeza kuningi kakhulu ngamadoda amahlanu noma indoda iyodwa ezinikele kunoma ubengenza ngezigidi ezingamashumi amane ngaphandle. Achaza ukuthina malunga na? Achaza enye into nje ukuthi niphuphuthekisiwe futhi nengeza amanye futhi amandla esifebe.
Notice the church today is not willing to pay the price.
Qabelani ibandla namhlanje alithandi ukukhokha intengo. Samson wakhuleka uhlobo olufanele lomkhuleko. Kozi bangive nalesi sitha. Oh hey, nakho lapho ilikhona. Anifuni ukufa ekuziqhenyeni kwenu, anifuni ukufa ezintweni zezwe. Manje akhumbulani ngikhuluma ngokwangempela ezinkulungwaneni emhlabeni jikelele. Uma ngisho lokhu niyabo, ngikhulumi nje lapha eChicago, ngikhuluma ezweni. Anifuni ukufa, kodwa indlela kuphela ukuthi kunokwenzeka kwemvuselelo. Niphuphithekise uSamson, aniboni ukuthi idilila uphuphuthekisi amehlo enu na? Nendlela kuphela niyoze nikwazi ngayo ukubuyisela amandla ebandleni. Ngikufa esitheni nizitholile kulobu buzo beze. Samson wathi mangife nesitha. Kunentenga enkulu yokukhokhwa. Nifanele life entweni enifake kulento. Nifanele life entweni elilethile. Ninabantu bePentecostali naye lapha elikhona kule ntambama. Nifanele life kuyo. Samsoni wavukuma ukukhokha intengo kuba athole amandla kaNkulunkulu abuyele empilweni yakhe futhi. Angazi noma ngabe ibandla linjalo yini kule ntambama liyavuma yini ukukhokha intengo futhi life nesitha. Yinto konke ukuthanda kwenu kwenu ngabantu nakho konke kwenu lokhu lokho noma kuni ukubona nje amandla kaNkulunkulu ebuyele kini futhi futhi nibe yiziboshwa sikaJesu Kristu na oh ngiza abanye bethu bethi oh yebo thina sinemvuselelo kodwa yizivuselelo zamahlelo iwandeza ifuna ukuthatha yonke i-threeness futhi ibenze bonke babe i-oneness i-threeness ifuna ukuthatha yonke i-oneness futhi futhi ibenze i-threeness i-church of God ifuna ukuthatha i-church of God of prophecy
one wants to take the other
iningi lifuna ukuthatha iningi lenze likhulu ihle iqondi yini ukuthini lungiselela kuphela abantu na singabazalwana akukhohlelo elingehlukanisa uthando lukaNkulunkulu singabazalwane lokhu bonke abantu bayakukwazi ukuthi ningabafundi bami uma ninothando lomunye nomunye nithi bampongozelelani pho uthando liyaqondisa uma uthando lungaqondisi khona ke alusile uthando ubona umntanakhe ezansi emgwaqeni futhi ungamniki nakancike ufuthi owesiqalo sakho konke okuphilayo ezinqeni awusuye ubabayo kahle kodwa umama ongempela noma ubabayo uyakuphendula futhi emthwensula amazizo ukuthi uzofanele abube emgwaqeni noma bhubhe lolo uthando lwangokoqobo kodwa ukuthi june yazalwa ngazi wena mhlawumbe awufanele ube bhandle lapho ngalezi zikhathi zosuku izikhathi zokuphela ngenkathi izimoto zihamba ngesivinini impela wo umpedo wena mshumayela wenze isitabane kungesizo ezibili sokuthatha izinto kaNkulunkulu futhi ubiza umhlobene ngokuthi kumhlobo umnyama kumnyama okulungile kulungile nokungalungile kulungile kodwa bayakwenza ya sibe nezivuselelo kahle kodwa bukani izimilo zenu zokuziphatha emva kwalezi zivuselelo anizishintshi-ke nakancu liqhele kuNkulunkulu nasezweni ngaso sonke isikhathi qaphelani Samsoni wayazi ukuthi kwakuzokwenzekani uma umkhuleko wakhe wophenduliwe kodwa asikabali ukuthi kubizani ukuthi kuzokwenzekani uma uNkulunkulu ephendule umkhuleko wenu ukuba ube ngowangempela umntwana kaNkulunkulu ongokoqobo na uyazi usuhambile ehlelweni lakho ngayo leyo nkathi nalabo besifazane umdlala nabo umdlalo makadi nayo yonke into na woqa usuhambile futhi yiloko kuphela kungcole sikubale kuqala kodwa uSamson wathi mangife wavuma ukukhokha intengo futhi wazi lalelizali manje kulokhu kuphawula wayazi ukuthi isimo sakhe sokuhlubuka samanje sasingasoze sahlangabezana nenselelele lihora lokho wayeselokhu nje indoda kakhulu njengoba wayelokhu ehlala enjalo nje ezinkonyaneni zakhe uhlaka lwakhe lalolukhulu nje njengoba lalulokhu luhlala njalo wayenenkonyane enkulu nje njengoba ayengayivuza enganweni yakhe noma ngaziphi isikhathi nje mhlawumbe yayinkulu ngokuthe xaxa ngoba wayekade gaya phansi enza umsebenzi onzima ngokuthe xaxa sinamabandla angcono izakhiwo ezingcono nayo yonke into kodwa apa amandla ethu sikhuluma ngokomoya na oh besingathatha ivoti ezizweni impela besingenza lezi zinto kodwa lokho akusikhona engikhuluma ngakho ikhuluma ngobukhalo bukaNkulunkulu eqonda phakathi kwethu yilokho besifanele sikuphilele wayazi ukuthi isimo sakhe sokuhlubuka sasingena kuhlangabezana nenselelo yaleli hora futhi kanjalo nebandla liyakwazi manje singeke sakwenza phansi kwalesi simo ungeke wakwenza amahlelo aliliqinisekisa izwi liphika izwi lona impela ihlela uqobo lwalo liphika izwi masinye nje selihlelile into nje uqobo lwayo ufinyelela kwelinye icala kwaze kuqaleni nje liphika izwi ngazo zonke isikhathi nginomzuzu omncane nje noma imibili ethe xaxa kodwa uyaqaphelani njengoba ngijama nje futhi ngigcine izwi lami Zonke zikati ngenkathi yonke emi lapho nale micabango wawedlula emqondweni wawo futhi ngithemba ukuthi uthumele eminye ngowenu. Azange anake ngenkathi uSamsoni imicabango yakhe wedlula emqondweni wakhe ngawumbe edlulise ibhodlela phuza futhi abesifazane bawo abahle baseulibama lapho nosikilidi wabo emlonyeni wabo uma kwakuyinto enjengaleyo ngalolu suku angicabangi ukuthi baze bephansi kangako impela ngalolo suku. Pusha izinwele zabo babuye baphuza obunye futhi bepongoloza. Hello John, noma John, noma wena phezulu lapho ndawo sidlala amakhadi ndawonye izolo busuku bekuphande ephathini enkulu.
There's a possibility that God will hear me. There's a possibility. And while he thought, the Philistines had not noticed him.
Kunokwenzeka ukuthi uNkulunkulu uzongizwa kunokwenzeka futhi esacabanga amaFilisti ayengamnakanga lo mfana omncane esaqaqa izandla zakhe wahlehla wathi beka izandla zami phezu kwensika kunokwenzeka hohe ngifisa sengathi ibandla belingakubona lokho kunokwenzeka kwemvuselelo yangempela. Wenzani na? Waphakamisela izingoxe zakhe zamehlo, wayengasenamehlo ngakuNkulunkulu. Awazanga kuqaphela ukunyakaza kwezindebe zakhe njengoba wayevuma ngobuqotho. Asidingi ukuncane nje Nkosi, ngijethelele noJim, uJoe nathi sonke amen. Sidinga ukuhlanzwa kuqotho kusukela ebulpiti kuye kumlindi mnyango. Wazanga ziqaphele izinyembezi zethe zivela kulezo zingoxo zamehlo lapho ake abakhona namehlo khona. Awazanga kuqaphele kunyakaza kwezindebe zakhe amehlo akhe izinyembezi ezisamanza nosawoti zikhophoza zehle ezingoxweni zamehlo. Wayefuna uNkulunkulu ukuba eze izwi lakhe liqinisekiswe kange futhi kufakazisa njengoba ngisho kunodeli lawa namhlanje noma lo Samsoni njalo uJesu Kristu izinguyena izolo namuhla naphakade kange futhi wacabanga bekungenzeka hayi ihlele elisha hayi ihlele lenkolo elisha kodwa yize liqinisekisiwe livela kuwe uNkulunkulu. Yaze nguye uNkulunkulu ngimbubuthe ngicazukile emzileni angifanele ukuphila mangife nalesi sitha wangivusela ukuba ngisibhubhise futhi ke hlulekile kuwe Nkosi kodwa kunokwenzeka uzongiza kange futhi Nkosi kange futhi. Ngokuzimisela ngempela wakhuleka wayazi ukuthi yini eyayiza Nkosi kube kange nje futhi kange futhi bangibone uJesu Kristu njengoba wayenjalo izolo. Ngenkathi ekhuleka lo mkhuleko nezinyembezi zigincika ezinhlathini zakhe ngobuqotho obujulile bokuvuma lokho kudinga ibandla. Mumba ukuthi nebuja ngikatshela ukuthi uDokotela Jones uthini noma ubani omunye uthini uma uphumile ezwini likaNkulunkulu kuvume ukuthi nebuja khala kange futhi Nkosi kange futhi kange futhi Nkosi kange futhi. Ngizela kububuthe bami phezu kwalamehlo futhi ngipha amandla Nkosi ukuza mazamisa lelizwe lamahlelo ngesiqinisekiso sakho. Ngipha amandla Nkosi kanye futhi kufakazise. Wayazi ukuthi kokuzokwenzekani uma umkhuleko wakho uphenduliwe. Wayazi ezimisele ngempela ngempela ekhala kanye futhi Nkosi futhi esakhuleka futhi yenza ukuvuma kwakho kuqotho yonke imisipha yakhe emzimbeni wakhe iqala kungiqandazela. Oh Nkulunkulu ukuba umzimba kaJesu Kristu bungama njengowodwa nayo yonke imisipha nawo wonke amalunga aqale kungiqandazela ngombabathizo wangempela mongcwele futhi hayi ngamalunga amasha nokuxawulana nesinye isivumo kholo lapha manje kuqala kunyakaza kulezo zikhonyane ezinkulu yonke imisipha iqala kusonteka kuqala kuzizwa futhi wayesesonteka futhi ngenkathi yenza udongo olukhulu lwawa. Ngisekudingayo kuphela namhlanje ngokubona lezi zintonga zamahlela ziwa ukungena ngobuqotho obujulile phambi kaNkulunkulu ukuphilisa la mehlo abubuthekisiwe libubuthekiswe ozwini likaNkulunkulu
lokho
kwakungumncobo kukaSamsoni okukhulu kunakho konke akahamba nakho ngoba wavuma ukuvuma phezu kwazo zonke izitha kuqala ayekhulisele ukuzibhubhisa
oPhentekoste
yima esikhundleni sakho kule ntambama esikhundleni sakho zomsebenzi wezwi likaNkulunkulu phenduka futhi ukhale kakhulu ngozi uNkulunkulu kake futhi ake ngilitshele ukuthi bekungcono ukubhubhisa isitha sakho ngaphambi kokuba isitha sakho sibhubhise wena kunjalo mizali uhlangano yemikhululeko eyifetshile endala uphendule kwangempela kokumesaba uNkulunkulu ukhonze yobusuku bonke yaselithare
Phentekoste,
ngizweni, yekani, oh yekani le nkohlakalo uJezebeli ayisebenzise phakathi kwenu. Yekani, yekani ngokusheshe, bese libuyela ezwini leNkosi, lidende kunombukiso weHollywood. Phelukani ngenhliziyo yenu yonke, libuyela ezwini likaNkulunkulu, yelani emandleni kamoya ongcwele, nina besifazane, gogani njengabesifazane, nina besilisa ziphathisane kwabesilisa njengamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Pelukayo, pelukani nisuke kule nqubo kaJezebeli ebiklinyayo, nini iphuphuthekisayo. uNkulunkulu asisize ukuba sibe nokuphenduka kweqiniso. Hayi ngokwenhliziyo kuhafu, ungeke wakwenza. Cabanga kanjani namhlanje, ngawo lo mzuzwana lapho isikhathi sami sesiphelile, sifanele sime ngezinyawo zethu, futhi sikhale nezandla zethu emoyeni. Nkosi, kake futhi, kake futhi. Nkosi kanye futhi asizukume wonke umuntu evumayo ukukwenza ukubona ibuzelelo oselungele ukufa kunombukiso weHollywood wonke umuntu oselungele ukufa ukubona amandla kaNkulunkulu eza eziyoni nangenjabulo zonke izintaba zakhe ezingcwele akukho okulimazayo noma okuyobhubhisa aziphakamise izandla zenu futhi zikhale kanye futhi Nkosi kanye futhi Nkosi kanye futhi Nkosi Ganye futhi Nkosi, thumela umoya ongcwele ngokuvunguza komoya namandla njengoba wenza ngosuku lwePentecoste. Amen.